Technologia Sound.
Excuse me, rumors. Let me introduce myself. Them Bamba Claw, them know my name. He's a baby. What's my name?
F by the Bozzi O.
What's my motherfucking name?
F by the Bozzi O.
What's my name? I to the O to the U to the Z. Say my F-A-R. I to the O to the U to the Z. Need the F-I-Z to the Z to the O. Can you a show? Navi flow, navi roll. Kill up to anadata. Fuck him up, show. Wanna back you, wanna fiata. Kick to gani pesa me. Na juli kana japo wanga wanna kesha. Kama tuto lingana mindo kingi wa bling bling. I'm so amazing.
Wanna be for Z.
Wanna jua minum kali. Ndo mana na leta beef. Kuli disk kila mahali ili wapote maroof.
Wamepotea njia kwangu wato ishimboga. Sayem na jamini na chana bila uoga.
Mistari bahari matozi na wasimisha. Napendo kila mahali mina tari wana bisha mini day. Kama kutembea na malaya bila kinga.
Miniko kwenye game. Toka tangu jazali
wa. We'll never be the same.
Mini ego we ninjiwa.
What's my name?
F-I-D-O-C-O.
What's my motherfucking name?
F-I-D-O-C-O.
What's my name?
F-I-D-O-C-O.
Say my F-A-R-R. I to the O to the U to the Z-T. F-A-R-R. I to the O to the U to the Z.
Natamba kwa future na mistari londi kwa jana.
Yeah, yeah.
Nacheza kila kukicha. Mindoko cha kwa vijana.
Kwa vijana.
Naumiza kicho ndo mana na wateka bila sana.
Bila sana.
Wala bana na peta kwa michezo lo shindikana.
Yeah. Kila kiwanja na vuruga mno pinzani. Na tema chafuluga na someka mitaani. Na funika wasani. Nite kiyota jami. Nikilenga sikoso na nita sharp shooter. Kwenye rap I'm the boss. Walo ni this wana juta.
Mungu kunipa nacho taka. Kanipa nacho stahili. Nyimbo zangu za taifa. Kila mtu anakariri.
Sina beef kwa pumbavu. Alokosa chakongea mine MC shupavu. Kijaribu tapotea na walisha mtindo.
Wachinga wana shiba.
Nipo chimbo kwenye window. What's my name?
What's my name?
F-I-D-O-C-O.
What's my motherfucking name?
F-I-D-O-C-O.
What's my name?
F-A-R,
I to the O to the U to the Z. Say my F-A-R, I to the O to the U to the Z. Wana copy na vifanya kisho na leto pinzani promo. Imechanganya wana sau mini na resibishani na marapa. Wachafu kwanza wana nuka tu vikopa. Wakapige bafu kwanza ndo waja nuopige kapa. Niko makini ndo mansoki kwenye chata. Toka miaka tisina I'm still the best rapper. Buja server me the river dema nita shine. When I guess I want to waste this game is mine. Na ono nateka kuruka katuna mabawa. Kijana pungu za pupala sivyo tapagawa. Jifunze kwanza kupiga mswaki ndo jo bonge na mi. Upuzi na ujinga tena staki. Jichunge beef na mi.
What's my name?
F-I-D-O-C-O.
What's my motherfucking name?
F-I-D-O-C-O.
What's my name?
F-I-D-O-C-O.
Say my F-A-R. I to the O to the U to the Z. Say my F-A-R. I to the O to the U to the Z. Say my F-A-R, I to the O to the U to the Z. Say my F-A-R, I to the O to the U to the Z.
Nilianza kusikika wakati wa SSB na Mwizero. Sio Rema FM, sio RFM, sio Bonesha. Sio Sanganiro na wala sio Salama. Na shanga wengi kabla hujakuwa watangazaji kwenye radio. Walikuwa mashabiki wangu. Ila leo na shanga wanataka nao kuwa mastaa kupitia jina langu. Kuiponda kazi yangu. Pia sumumsia maisha yangu ya sivyo. Hamwezi kuzuia mvua kunyesha. Ni hayo tu. Mimi ni kama ugonjwa sio kwa na tiba. Aitizi